Fresh Out from NigerRemix.com. Ngibuze ngimephi ngempilo njengoba ngiphila ngiphefumula. Fresh Out from NigerRemix.com.